Get free music on mdundo.com.
Zimzima, ugara kitu mapima, leo mbaka mama pima, amezima, kitu kikari, makari, wembe vikari, kemikari, mwaga tembe, bamziki, bamziki ya, shiri bens, duli sex, la familia, mikono hewani, watu weae, baisho, cheza kibega, wakatae, akaki chin, kaki juu, kaki huha, kaki ninja, naruga na kutua, ili michezo tunaita mbua, ila kutubua, tunendelea na mbele inakua, we wacha kuzingua, tutakufunua. Mami achana nao, alika mate, nizungushe.
Aleo yani, paka suse, kaka suse, tainaga kulala. Atena yani, paka kuche, paka kuche, tangali na ilala. Aleo yani, paka suse, paka suse, tainaga kulala. Atena yani, paka kuche, paka kuche, tangali na ilala.
Magnifico, Nerero ya wana jua, Fisico, chuma kwenye pua, Chipico, mama na jua melinoma, wana ugua, wana umwa homa, wana wakari, kisha namba moja, wana uzu, wana kufanyo na ngoja, zukusha kati, mariza katekete njeri, kutubora uzima, heri, wana waka na urazima, domesti mama wima, King Kong, fiche kina kima, yes, ameri kogo, ameri na kazaro, wana ungea shit, na ziasha kwenye cho, chiri wa, chiri so, now you know, na chapa kunda nasema boa. Big chain Benjamin Mkapa beef tushakula leo sapa
leo yani paka suse paka suse ainaga kulala patena yani paka kuche tangali na ilala leo yani paka suse ainaga kulala patena yani paka kuche tangali na ilala.
Nenda majeshe na zidi songa kuna naweza pinga naona vicha vina gonga bendele wani wafasa na fata nyuma apa duri apa chifu el chapo apa chuma
nisenda hata kama tunashida ila nchi yetu tunependa basi pucho henza tushika mari nasi tutashinda.
Yeah, kolabo ni soul toka bongo paka resoto wagana wanauliza tumebata wapi flow msewa kome show nafunga biashara kwa sasa nenda swali ni kirudi ni kwa
mbongo upaka voda upera kama nkiku era fate tandale kwa masera ubisho ni era upaka voda upera kama nkiku era jomso vode mamasera ashubirira bidarara era
I love Pamela Jimbo
I'm with these
Yes,
Come on, pipi mate.